Koterenga. Koterenga, wairu ate, hiku ate, ikaka, takahia, kirunga, kiteanea, tohenga, awamenga, maunga, te aporie, tai, atuki, tolui, o te rara, wapiti, ana, kite, wahapuo, hokianga, mamari, te, waka, hokianga, fakata.